Silence. Razor.
Exclusive to Zayd Hype Man.
Chamana futi. Inezinga pweza na nai wena kana. Bamenene lokufuna na so banda kana. Ine kuvela vamere ukamba na kana. I'm better off alone. Na kana. Inezinga pweza na nai wena kana. Bamenene lokufuna na so banda kana. Kila suza peda. No right. Lego ni gani zepo. When there were my excuses. Fulu pafoni. Manje wangala chabe. Mwanga ni mochila. Akuni konka. Mwanga ni trela. Komanzi we wamere unasa anka. Kuni manja iwe mfela. Nakana. Inezinga pweza na nai we nakana. Bamenene lokufuna na soba nakana. Ine kuvela vamere ukamba nakana. I'm better off alone. Nakana. Inezinga pweza na nai. Menene lokufuna na soba nakana. Ine kuvela vamere ukamba nakana. I'm better off alone. Olo mutengo pokuelo funiko yamira kunyansi. Sunga yamile malata pomanga nyumba. Hi, baby, I know I love you. Manje uwezo ni wona monga. Siniganiza monga chimbwe no plani. Kozi ni chani chamene chavuta kwa mene. Uko munaenda, unaenda ndola hitha. Ufuna ubele na ma excuse. They say you don't know what you got until it's gone. Nenze wako mukazi wako. Manje munaita ya mwika nakana. Inezinga pweza na nai wena kana. Bamenene lokufuna na soba na kana. Ine kuvela vamere ukamba na kana. I'm better off alone. Na kana. Inezinga pweza na nai wena kana. Bamenene lokufuna na soba na kana. I'm better off alone.
exclusive to Say the Hype Man.